Abalunga miekitongole cha insu wabala bude kufero bonge doko yole kamstawi chinomuri oboku mutimba gano obukundi bwa wafere kosta abasabo okuliirwa naye nga bafere abawedde emirimu. Okulabula kuno kuvudde mu kitongole ki Insurance Regulatory Authority ekirungamya emirimu gya insuwa kosta n'ekiya Uganda Association of Engineering Valuers and Loss Assessors ekibalirira ebirina okusasula eri abo abali mu insuwa ababa bafiiriziddwa. Bagamba obufere buno buzingiramu abakyamu abeerimbika mmannya g'abalala tebafuna ebyendolo okuva mu kampuni za insuwa, abategekwa obubenje basasulwe n'ebirala. Bano basemba nti kampuni za insuwa zeeyambisa tekinologiya owa artificial intelligence olw'okwanganga abafere bano.